yande sappo jeddi min tay chapantati studio kalango habaruji fulfulde kol jam woni mon hande jam woni ko jam mauludu watte der leydi men niger dum du kondanmi citade bimi ki muhammadu sallallahu alaihi wasallam nula allah en nanan gallo ciotane woni sirido do nen andi ton wonto batuma ju watte sanne sanne leydi enam departement birning gawre nonni nonni fa war jondo didi lewru october ko wartu dum enan jangobe janginobe puddi tan jehol lekol sabu lekol on tete noy sigle ma ju wori do so min yarto ko nanon dum fa wona nonni fa war jondo ko nanni yewtal men pinno hande studio kalangu kandu konda haltana hala hono fawar joddu konda golle ko rebe gatto ton e dan doso enketindu kandu konda ko woni kor jawone modon den min sumana amadon jangana habaruji di endani e fulful dem hande jamma woni jamma maulidi ko hani wade der leydi niger dun kon islam en fonni habbe anedo majjum dun dum citade dimeki muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun jude kisena wondo mudum der gallure ciota du en andira wadugol odo battu sanne sanne ne sigle majum worton tijjani adam ka woni mermo ciotnen ko haani bandi min hasmi baraha
kunayr molid
hande battu maulud ami malawal chapande jeddi e goabal o yettore alla jamaare wari sayani yono be min yasin hikka be dutata fotude rawanin amma jamaaje yidube nilado alla ben kay fungari arto nyamdu don do chaadake de fino mo alla waddi ko bawmi wiide emuni niger alla no yidi dun sanne sabo le balde no bittide de to sakuru kamanaari sonnata kena buudi ujinaji jeddi e keme jeetati yettore alla hande ndu warti ujunaji joy e goddum ko wadi dun dum woni jamde natunde de wodi sogeji kawjidi filande na gudindo ngari fa heji subaka oni mi famtini be ko nokku modi bonon de har hedde bibbe bombe don kay mi wala hakkune mabbe be burika andande dum
nawantere MRDFN federewbe no enda mawnde leydi Niger darnina kandu ko na rewbe kanyu sukabe hawtade o ONG FAD waddo ballaga mu yaadu yeso be ngadi jonde no gay warno gay di leru septembre do galu nyeme gam batte alabe kaldo kulantaje kewde ndaroje fi rewbe endam dum du konna jodo kal rewbe won ko be inditir dum dum wadde ko faande ni bitade Elena Fatuma Aika kanyu woni mawdo MRDFN enda nan ko halni bandimi Rafika Tardo fi ONG
ɗum no hokkamin laawol hollugo ñeñal ngal min tawra komin kolli nder balɗe tati komin gaɗi hawrinde de miɗen miija kolilal ngal no yottoyto to handi yottoɗo minen ngam sito keelol hawrindeji rewɓe ɓe ɓeyda hokkugo sembe dow fii dilludu leydi din e fii politique leydi din no handi min kawra min gollida ngam waɗugo daane worre ko waɗata duuɓi tati ni komin puɗɗi golleji ɗi hawta gollida hakkunde rewɓe ngam keƴa ko e maɓɓe ɗum ɗo ko watta hakkeji rewɓe dartini e durwididde golleji hirñereji ɗi rewɓe he sukaɓe rewɓe gaɗante ɗum ɗo wattako de hana hawta gollida heɓa
nonni fawar joni garin kaka wonana e ley commune rural mo Sada Ɓoori leydi Maradi nonni ɗon wonno to ittana nokkure to himɓe ferewɓe dilloɓe nokkuji muɗum e gara jooɗo gam batte hedde ɗuwade ɗen enda eɓe gondu kono ɓe jodde ɓe ɓurɓe ɓe tawiɓe enda jam e seyo ɗundu gam balla Allah e hono ballaga walloɓe faabo yimɓe faabede ɓen enda ɓen ɗon wonno waɗa pirte ko e tindi ɗo majjum ɗum waddi ko fande tarnan fude Ahmed yehin ton jahangal o yeyto e nandere nokkure garin kaka nani yewtere nde o waddani min
Nicole Kabasele janginowo non der sire garin kaka der region Maradi sire burde jabbade perobe dalile rafke jero hakkilu fukkimo subako o enda min tawimo omo yewtida rewbe perobe ben der hausan kore rewbe e worbe gondu no tolomo Nicole no welti subaka o endan o famtini min duno o woni mo wadira golle makko de endan
mo rol si
golal anni woni tefugo balla do ko renata himbe perobe be he hettinade boytali mabbe mi yara dun to pelle balloje gam mo sola hebo do sadar magi be godi ittugo be der hakkilo ummingo ko waddanta be weltare
prise en opportunité
Nicole no nawtoro labi kewdi gam renude hakke ferobe be endan
par exemple en cas
deni sadarma hebama labi kebo ko renata be do balla himbe ballobe tawabe gae deni ben don gala don en minen jara talkidin to biro mawdo mo leydi gan tefan gobe balla ko yawi
no réponse rapide de protection
wakati min garno sire garin kaka perobe be endan worbe e rewbe mabbe kanfu e worbe nangande be burna mabbe hoya min tawi hauta golli didde mabbe no wodi sanne e fudu ibe belti
na wontiri altinaire ɗiɗi lewru octobre ko warta ɗum wonno ko hono resa gan ontugol lekkoliji e leydi Niger ɗiyenna fuu ɗum du konna sigilna wonno waɗe e nder région wara région aren ɗon ne jaarno kuuje goɗɗe maasu ciwace o woni mawɗo jande to enen dosso o yewtani bandi min mbiyeten Aoussi Abdourahmani noyi ɗum waɗi sigila to en dosso ɗo fila maɓɓitugol jangguirdeji ɗi.
Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions.
Min ko jallabi fu kanudi ko tawe on tolle kongol wadiri no wodiri harto sigilaji din do fu no don yehira no wodiri illijo min gatti pelle kawjide filla sigilaji on tolle l'école dun ko département on e région on fu hano ko yarata sukabe hebbe yadu yeso non in der jangirde potore e ko jandeji hakkundeji dun jonka ko heddi dun woni jarol sukabe jangobe ben der jangirde to jangirde
au niveau des écoles professionnelles
fille jande ni kalte hala mun do en naka horebe leydi non no dari darnde ali fugasu kabe rebe gatte l'école woddu konnambe accebe janga faabe boddo dum du konna mafari mudum wadi ko be gadi jahangal pirto ko etindi yahati en nokkuje fu gambata ali himbe faamu fa wodo toyna birni gawre kandu konna ni hono himbe be enda jehi to gambata ale ndarde fi on wala torade amina abubakar kanyum wonno fawar jondu konna ni hono bi en kawjiɗo fi kon darto hono hawrital rewɓe goɗon wiye ton endan hono ley wuuro Ngoynga Ngoynga du kon natto noon ko tawa alamina wachar yewtude makko
wallahi rinne hun kuni
wallahi hande ɓiɓɓe rewɓe no gatte école ɓurde demmun min paami nafaka jande ɓiɗɗo debbo gandeni ɓiɗɗo debbo heɓi no nafa ɓurde ɓiɗɗo gorko deni jande lokkol ummake min gattata ɓiɓɓe rewɓe amin cokkol gam min gaɗino ba bato joɗa kaalel hakkunde inniraɓe tamin gattu sukaɓe amin golle cattuɗe e kolle talki maɓɓe ɓe janga wiyatake ɓiɗɗo debbo gollata nder ɓaade fa amma hana gollal ngal bonnata jande makko saaroɓe gon no calo wattugo sukaɓe maɓɓe rewɓe lokkon gam min gi'i jaruɓe saaroɓe maɓɓe makka ñiɓamɓe innira e maɓɓe hoggoji ɓiɗɗo debbo keɓal mum no ɓuuri ko ɓiɗɗo
gorkoaboduwaddan
nanni ko tokki hono caggal no fanne bolole ko wattonde Agadez ko laatidu kono e nder muɗum so geeru wotrugom warama le hamre nde nonni fande caggal mu ndu ɗum waɗi kaɓe kaɓe e nder majjum waddi ko mairie to ende Agadez ɓe koƴi lawɓe mbi ɓe uddi keddi baara fo ko tawa to ene fa wakkati goɗɗo ɗum du konna gam batte ƴewde kulle ɗen enen no warri ele kerol hono fande commune mo Agadez o enɗa fawar joni ele kibaruji ni no tawa ɗo du konna ɗo fila ko darto hono rafi ndenago ko woni nder leydi to wiite no tagazar département belleya région mo telabirno ɗon du konna ni horeɓe mbi wallayi jon o ɗum ɗen ɗu satta sanne subaka fo en nanan ɓe nana ko wiya hono gacce waɗiɗo waɗiɗo ɓeydo albade kañum wonto inde laami leydi ndi o haalani bandi min Hassan Mumou noyono ni yaara
leydi tagazar no tawra rafi keƴero hakkillo fukkima gam mbani hecci kenga nder sire leele 1 bomɓe tatogo baɗɗi moto gari maɓude gagal koyi gorko jiguɗo go ɓe jaaɓi ko ɓurta millionji tati e makko ɓe piɗi sukaɓe makko tato goto maayi fadde mum yettinede lokkotorore sandiri goɗɗo maɓɓe du yewtidañim jowuro on ar yandene jemma nden noddi kam haalani kam min du noddumi perfet kalanmi ɗum perfet hini kan kan heeɓi habaru on fa zender maɓe jeehi ton enden jowroɓe ɓenden no kalanamin de gonga ɗum ɓuuray du jeɗɗire ko bomɓe gon ñaloma jeehi nita sandire adi ceede ton ɓe jawtiri namari wuuro fulɓe ton du nitamum ɓe adi ceede ɓe naati ladde nden
nanni fa hanne hara fila ko darto cella ɓiɓe adamaɓe du konna hono ñaw paɓɓe kandu konna ni hono ɓe mbi jippeke sanne to enɗa e nder région no ley département mo Dakoro ɗum du konna wiyama himɓeje gonno golle sanne arkillaji gattinaɗe safari woɗɗi safariji goɗɗi no gaɗe hono mbiyeteɗe CPS gam batte hokkude yehi hono himɓe jiyata safari to namala ka toro ɗum en ɗum fu doggudar mum ni hon ɗum moƴƴi sanne hitani hikka ɓuuri rawane ɗum wona ko docteur Hussaini Boubacar mawɗo fawara jo loctorore to enɗan ɗiɗaɓo muɗum haalani Adamu Oumarou
actuellement ya de
jonte paɓɓe no godi de wona iri ko rawani gam batte Allah yilaru kokkol safareji ko hisintanimɓe jonte paɓɓe ɗum lewru fuu kamɓe tindinde nimɓe noye mbawirta nawtorade arkillaji gattanaɗi safareji ɗin eno safare nden wattirte wakkatiji gon seni min ɓurtake miɗen kolla nawaɓe ɓen e ɗowtuɓe ɗum ɓe gollirde ɗi arkillaji kamɓe golli diggol e lokotoroɓe ɓen e wurtinde sukaɓen keɓa hokkede safare ɗi gam hisindeɓe jonte paɓɓe nomin tindina fa hande rewɓe sawɓe warde waɗa eto gam ɓe kokke arkillaji gattanaɗi safareji ɗi woɗi du nimɓe fuu pamani nafakka ko tawa nder majju
pindu CPS
gada cellal wadi ne sey kala hala nyamri dum won dufa hande kamanaaje hande ne en der lumoji to en maradi ngari fa kewi dum jaccino wakati go woddu konna hande ne ko dum heewdu kasenda hono ciade majjun jippeke sanne sabu sakur ko wonno hono ko watto hono no kiloji hebre wadan hono ujunaaji joy e kam jeegon tan buri ne ka ina jeegon ko sonteno nenne ne ka dum wadi ko fa hande ne bitedo Kadro Alhaji Mazu Abdu kanyu o endam yo chokoto no endam nan ko halani bandimi Muhammad Mamman fi wono yara
masara kamanaari balle de majjide lube amin amma hande yettore Allah Nigeria idi hebum sey ni lawol non wala ko nanadi der leedi meden di endal gan kerol gol endal no mabbe mabbol kerol goldu kan wonno torra himbe deri juudo wama ton katsina sey dum tokkira basara cede mayri du jippaki sedda yorni sannedin botorum no sonne ujune jeego di yore non fudin kandu ujune joy e keme jeego miden durwadu waddande jama are ko yirna ba ciede jomun yottaki non miden cionnira dum neddo ni de hebi sedda yetta Allah gan hande hegaaki dum acca nyamri di enen jaadu ciede gala hettida kadu lumo gom kandu no feewi
40 kazo ba cikin kwanu ba ka sai tiya uku
ce cini bonse non won ko fedde de wite to andan gallur do son ko taba be andan du himbe latibe rewbe hawri na ngada golleji mun dum hon golle nyemintini di dum du konda ita nebbaabe ita kulikulije be ita anka kulikewni en dar majjundu ko de kebe na faka sanne sanne dum ne ne kayi hono alamin wa sharta wa yeyto en jahangal o yide be tedo maria muhammadu kany won ko yewtidi jiado ele groupement ce cini bonse o filleke do hon dum be ngoma ngada do fi hawri na mabbe de kany o yewtere men pindino
Gollal jungo ngal goddo do ngada ngal dume woni nafakka magal ko sabi na tolmo der magal
to kambo ko o hankan
ser ko wadi minen ngada golle jungo ni woni a heban ko firti muraduma a heban bottari ma der mun na hirane ma kaddule ma fa koltina sukabe ma handen deni neddo wala gollal jungo ko watta no elwa nino denne deni neddo yida ela to no wajibi daro tarsinu minen ngada kuli kuli nebbam biriji etigadige minen ngada ba ga cilego deni choggu no wodi minen chonna fa ujinaaji sappo fa ujinaaji lasso cilegondo min chonnata ba joyyal
to en goddo odon keba giriji din e sakuru woturu odon keba e terdo foti
tawir habno
en jaatan de luube laddeji en cioda sakuji biriji din deni min gaddi dun min jaara dun machine dun sokke cilegon minen keba tiyaji sappo e didi cilegondo sappo e nay deni biriji din no bodi minen keba he sakuru wor litriji nebbam dienay na jetati deni birigi din bodado min burta litriji jeddi na jeego min chonnata na litri goto keme tati bidoro litri joydu kando udinar e keme jeego kuli kuli min limata na jeddi buudi joy konkoru tigadige famardun keme didi e woygu no wodi ko purdu keme jeego na keme jetati no wodi bako udinar keme tati
bodo ngodi ballobe der majju nanoy
min gala ballobe walla de proje gon tan woy wallu gomi minen gidi be balla min he ara golli tirdi hana machine en e tendere to min jotto min gada golli amin gonga alla minen kaja balla
adiga hin katerse
e do ko habaru me fulfulde tili hande do studio kalangu e ko kettino do ko ne keddira joji tawade der leydi Niger to min bay wadante on fa nanon fa woda sawtu on nanedi ko nando internet don whatsapp kanyo facebook e faware jo lamba tati didi joy goddo hono faare jo ndu chalalo mudum RTL nene ne kadi keddi nan don daade mudum e fulfulde kanyo demle de to min hora hawrto video assalamu alaikum mbalata jam walma ciido asman sina wada habaruji e hawsankore
Kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto budi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do Play Store studio kalangu.